jotamani hallaji malifu.
Doyo stijo tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde alkimisari jagom lewru juin jenne yemde soki nder maison de la presse bamako jottino nodo kabaruji du mar waygal kanko noddete do gagni kanto wonto oggi jabeto. Konairi bangal au gal wendu nokku no dirtel sanko dum dirton sanke mobe kulliti do fu anton le nyaloma alkemisar le le majju imma daraja do wodde wadde ton konairi bangal deena ko badde ser hedde julde la yende sulan do jabi dabay dan gonde natude le ngalure bomako de do tede fu jamaado holliti wiide cobboydi antidi san hitani kadde pide polo eliminator coupe du monde hitan 2026 jago boule mali de ngaran pide e leydi ganandi kikida ko solan do jabbi nokko no detal stade 26 mars dum wonon yimbe la andabe kabaru bolon kolliti wiide yimbe la mali be an bay goddo hen ngalo di wonon sembe kabaru di min jogino do betande di bismillah modon e hadate konairi bangal awgal wendu nokku no dirtel sanko no dirton sanke mobe kolliti dum fuddan kikide alkamisar hande non biireten le majjun sisil mobe cubi hitande hikande jam e dejer kanye kaltidal hakkun bibbe leedi malindi so galdo awgal an wada ko heewi jallini di iwrande tattiji sandi fu ngara kawra e mudun kambe gondube humanaadi do golleji do bi ima drajan gonde wadde konairi bangal rente de do nokkule usman nyali buudi
wattu sallifanaaji woni ko awtoɓe ndirete yaade hedde wendu sankendu ko jokkataɓe yo dugoji e sahajoji kanye jimi haabuɓe rewɓe dow jam e jaleeɗe dabareji fuu piyama yalla ndenago ana heɓe woni ko holliti en wiide maire saint félicité jara
min pi dabareji kewɗi banggal ndenago faa min ndena ngallurane e mangal muɗum fuu ɓeydade ɗumdu nokkule fuu to ɗiɗo yambireji warta faa waɗe dabareji fiyama faa reene faade muɗum fuɗɗude wakkati no ɗum wondi waddene fay caggal muɗum
et après agence nationale de la sécurité routière holliti wiide dabareji fuu piyama yalla himɓe san e ɓadale muɗum ana kollite Issa Bakary Traoré jokko directeur général ANASER
ila yettile nokku o won imma daraji ɗi wondi jokkitaɗe fa humpintina yimɓele gomɓe do tatteji ɗi kumpa ɓuri fuu nokkule tati to laawi hawrtata to accident ngaji muɗum heewi sanni yimɓe gomɓe ɗo ɗiɗo ɗati yimɓe amen ɓe ana wondi jantiɗaɗe e muɗum en fa hollita ɗum laawi kanɗi jokkeede ɓuri fuu uroɓe le créduji ɗi ɓe teddina sariyaji kanɗi jokkeede ɗo laawi
holtindi wiide golleɗe goɗɗe ana gondi e wadde immadaraji hollitinde sukaɓe jokolɓe dow selde e doggingol bongol motongaji ɗon ko Mouhamane Baba Kunta heɓe ne studio tamani ƴiwde san
ɗiɗo kabaruji fan mba heɓe dow bmm ande to do page facebook e compte twitter studio tamani ɗum woni kamɓe fedde ndeɓe noddirte sine bef nde laamiɗo ndeɗo fedde banqueji ley leydi meɗiɗi noddirteɗo Hammadou Ba hollitan wiyede keñen o nanngama o naati e juuɗe noon hollitira wiide caggal komo nannga kodu yimɓele golloɓe banqueji wonɓe le nokko kollitiɗe jaɓay nanguere makko nde saabi dow nanguiraka dow sariya noon kollitiri wiide ɓe puɗɗi mortire maɓɓe balɗe tati ɗum woni kamɓe joi en banqueji ley leydi meɗiɗi ɓe puɗɗi ndeɗo mortire balɗe tati fedde wonde ley sina bef nde kañum wonde waɗ ɗiɗo immadaraji so Allah jaɓi le ko warta ko min garan wirfita dow ɗiɗo kaba ɗum woni konayri banggal laddeji karaɗi le leydi meɗen ndi en ɓe mbi ana yaafa e laddeji temdere jeɗɗinoɓe kollitiri wiide ka wattu joni hono jamare nde worrinoɓe mbihi laddeji ana gondi e bonnede ɗum woni konayri banggal feƴƴude kañe fa yettoyo wadde projet ngaji e ko nayri banggal guese ko nandi e muɗum fa ɗa wondi e bonnude ɗiɗo laddeji noɓe kollitiri wiide ñalawma joyi lewru juin woni ñalawma keƴnaɗo kabaru hawaluji le adunara Allah nufe manggal muɗum hono fuɗɗiɗo laddeji kañe kulle ladde ɗe kani haybirede fa keɓen famtare keɗɗen ari kanko no dirtel alisiso kañe sita sidibe
bonugol laddeji karraɗi ɗe leydi amen ni yo saabi waytogol wakkati o anaruji fa yetto ko yiite wattetele ɗiɗo laddeji nam hollitiri wiide capitaine Kadiatou Keita o ardo eaux et forêt les régions Dioyla
timmugol laddeji hannden yo saabe bani adamano saabi yimɓeji kañu en taccata leɗɗeɗin fottata kasin margol dawa ƴaɓɓetiɗi e sumugol laddeji e weltagon watti
ɗiɗo golleji ɗi ɓiɓɓe adama em watta fewde laddeji ɗi kutteje muɗum ana mawni sanni ɗo gurdam ñiiɓi teme tati noga e joyi juɓɓaɗi le hitan 2023 le gurmarde noon hollitiri wiide faham kanko capitaine Kadiatou Keita
ko yaata ñibbi teme tati e noga e joyi woni ɗi teɗalaji hannen saabe timmugol laddene saabi yimɓe lonɓe hiite ɓen yiile yiile mu en le nokkuɗen kañ en laafi heɓude ñamdu lobburu fottade beelitoɗi yarta ɗiwon teɗalaji ɗi ñibbi wolle muɗum yoga e majji ana wawi yiide kilométre aji kewɗi soheɓa fe jeñarteɗa ɗuɗu ana tiiɗi sanne
sur ces éléphants-là.
Fala dejilele de amendi habarene de kanko docteur Alhassan Jara. Dunki andanu kabaluji bili de hawalu ka huliti wede wajibi kina imadaraji mwudi wade fewde e majum. Yem berufu wadda dunkui.
Ainsi il faut procéder.
Dabiriji mawdi an hani fiede yalla hawaluji meden rente. Tiagal mudundu le komini ngaydi fu be fiad dabiri famina jamaren do kuteji sumugon laddeedi. Ben hantina ta fahannen beeli dum ine to di dabaji tebata yara. Jamaren koydo mudu fanda den kuuje.
Mission tinde tan wiide leedi amendi bamino anniya wiide waram fiide dabereji kandi fiheede fa laddeji amendi bonandaji ngatteedi fewde e majji anan watta do hitaane 2030.
En biyasolan do jabi balde se tan heddi julde la yende yotto leledi meden di le ngallure bamako de dabay de non gonde natudo le o do nokku do e tawde fu wobbe kolliti wi cogguma janaga bisane wobbe do kolliti wi do memo kambe sotto dabay di be bi ko lati sabab mudo yo waydi de nago ko won leledi ni do e tawde fu mi di do dabay fu ciotte do e juldinde yotto to Ousmane Ali Bouli
no kambe li bade fe
do ha jambalu modo god on so mo jidda mawgal gongal tongal hono fojina ko nyaaji malli hemere sappo e joyi dun ne ngi wono nahu wana non haluko bawda sodde a andu gida
du hala cioggu hakuna cetto bala kay client goto kanko noddeto do dumbiya kay client ko heewi tawat benno holitiwi baldi ana tiidi sanne
inshallah fiabu
le garba lafiya bugu dabaji ana bawi sodde wari sodde bali joyi fudde ujinaji noga e joyi yaade chapande tati cioggu baldi ana war hakuna ujinaji sappo e joyi yaade malli hemere mo landi mo cioggu mo joni o e mbi kan ujinaji debbe sappo tawi hono o rawani ana hebeto no ujinaji chapande tati e jeego yaade chapande tati e jeedi
Chotobe balli ndu holliti o tidala dabaji goto no gabe holliti wiidu yo sabe lafi dejerne kay jamaren wala mudun kalsi watti joni
watandurube
cugu balli anawara unya sappe joni yaade nogay fa yaade chapande tati watti joni o hakini goto yaade himbe de don woni warobe sodde fayne goto men keba ciodo wana hala famin termondira e mudun meden jetta Allah sodobe anangara meden jogi tidalaji kewdi hikka sabi men tusa yaade le nokkuji rafinde na godi de fami be men ciodan dabaji an fandi ko himbe garata sodde
la fi deder ko mate nukoy to balli ciotte ton fotade nyamunde di du woni tidallaaji yogaaji hollitaadi to ciotta ballin
wattu jonen kalan ka bar don birki sembe celdi fiugol bolon solan o jabi kikida handen jaga bule mali de garan kebindira dum woni fiobe bolon e leedi ganabe nokku noddete stade 26 mars do bomoko do kanko noddete do Moussa Boly andan do kabaru balo holliti wiide fiobe mali ban ba hebuddo hen galu jarsoni kaben kaybino pide muuden den gorri kedan ko masifido en do faccitan ko sita sidi be
le match généralement entre le Mali et le Ghana c'est
fiure balon hakuna leedi mali kay leedi Ghana dum hono ko tiddi sanne sa sa e ala halne de gube fu firta be fu bene waawi gali milodan sabe ne pire bon ana wada leedi maldo don wa sabe binde leedi malne hebude wonedo leedi gana sa pire balon fu e tedalaji mudun don gongano aran leedi gana ana hiseli leede mawde wade pide balon le leede balebe ngame maadi leedi du sactreji tedalaji mawdi yi ama de gubal firga balon leedi gana sabe attambe ne wa pide sanne ga be hebata yaade yeso sa jeewi hono be pirta goto goto mebbe fu ana waawi ga jaabi lobbo wala le ne pire balon gube fu an wa hebde wonel le mudun sakku gubal watnga sobe
kipo doit se battre vraiment pour se hisser à ce statut
studio tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yotere meden de wadirte zoom sirnde ngaran halde wattu jono be do yimbe lo wobbe sobe bami faabe kebi golleji na sobe bami faabe kaari na sobe bami faabe chamtanama tawon hono gidra mabbe andiraabe jaatibe njopota wakkatiji wakkatiji do tawon no golleji mabbe di ngori yoga gidra be do pamata no dum wortino fa kebe famtar ke en sita sidibe
kalfa netto gollole agence mawdo goto gidugo noddirado amara kanyum wana bawde sanne be yimbe didon ana jidondiri sanne watti fu kambe jaadata kambe wardata jamman e sukan ga kulleji adna ana hawni sanne kanko amara mo wana bawdo no aran hebi golla lobban joni le entreprise goddo kalfa weltige sanne cegganne gido mudo amara hebi ngal gollal ga do natigen sabe be majjunduri ko yata lebbi tati be jiundurta kalfa jaata amara gallim en kasin kalfa wanchi mo fa tampi emo noddimo telephone fa tampi hebe mo o bilama sanne o immitan o yehi fa galla amara en yottagol makko hey mani a yegiti kan sanne de adna wala ni wodiri de joni ana tin patrour mawnu a yata kan kasin fey a noddata kan an mila handen ana burkan ga alla an andi go gonga amarado wimo o tinno o famatan kanyun lafi mudun yaade galle mebbe wana hono yi salimo ga golledo no hewirdon sedan gaddo tawede fu kalfana milo handen amar hisakin kanyun kasin yimbe jogabe tegintobe kulle ana hollita wi neddo hana hollude buran le gural mudun sabe kulleji adna fu yo welta welta wondon
inshallah non jati biireten adna yo bayna nasi adnaaro yo sina woyna ko neddo wawi fuddu yen de wawa hollitinde wi yo sawrar taw woni ko nafata bingel adama yo lan hokku en sawrar ndu woni suwru ndu alislam tu goto ndu samata non fulbe biiri don gatten haddude beta hande do kabaruji meedini min joti on sane hedaade heejo jame so ngabbido be maami ande de do baye botton dido kabaruji fu 37321 non noddi numero amen via mo mere mere non ngabbido be maami ande to ngadi www woni studio tamanito jaggal mudum do non jogibe de telefoni di ecran ngay do baye watton telecharger application mo studio tamanito fandje fe no ko nandir on do e ser yowtere meden de ana woti wassalam ay wa yewtere meden de ngaran halde kabaru cellal hollitindi wiide ko nayri bangal dombi mi citeden wiirso arande le lugge dum tawete le galluje de wattu joni dum torri jamare de sanne kam andambe kabaru cellal dubbe kollitidi himbe be ngattana koy mudde hakkille sabi de dido dumen baylata sababu nyawuji so cellal hibbude nyamdu accho hakkina so cellal ngatude neddo wakkati dum fuwano baylata sababu so wada kutteji fewde e cellal jomun kam e wuterne rembe be mbi ko lati sababu mudu yo tundeje de non gori e galluje de no jamande kan jatlati sabab mudun fa kebe famtare ngare kede dum woni ko kanko Ali Cisse kanya fayoto cité sidibe ko pewni en do hen
gote me en funani hono go du ko le sudu modon tawgo de kulle ana hulbena ko de kebe du fuude bonnan hono kadule boge courant fayotade cable mobilaji limtude dun tan himbe tawtebe le nokuje do di ngeboto de godi ana tampi sanne kede ko himbe yogabe wombe bamma ko segu e kajula ko koliti wide
to dobi domi ana wa sammude sudu jati soni de yudi dun fatuma de geyka di domi ana tidi wondede sal bonalaji ma na satti dine bonataliki amen fatade kalse amen mobado dine mate nokuje fu do sabi su mede mara musuji heba nangandi kulleji ko warta di domino aran warta kasin armore amen fu limudun bonnama to di domi kaddu leji amen fu yulama fannan di domi mbarede fatima suni walani dabireji modi fie hen suni wala dun jeddala mo na satti sanne
kele nyinala
o suko jokolle no dirteda madu koita min kawri e modon leji ande bolibana le commune tata bobamako mo sotto posongaji dombi wattu 10h o mo joge di posongaji o mo lanidi yade yilowade o mo sotta de kulle ko yata dubi nay joni wolti wida le o golle o mo heba hen joggu samay makko
kulleji kewdi ana wonton ko wa nangude di domi ma mbarad di kulleji kewdi ana ciotteli lumodi den wa yoppede li birungaaji fartade li ciodi ko wa nangude di domi ma mbarad mer ciotta yoga e majji bod ujnere dun soda jaati sabi yimbe ko he hannen ana sodan sabe nangude domi di li ciodi mu en
fay etawede di dabareji ana godi yalla de kulle ana mbare dombi e gusuji antawe tatteji fu le galleji de kulle ana ndaba bibbe adama en nyawuji yogaaji mustafa toure woni hoorejo division surveillance e protection sanitaire les directions régionales services vétérinaires district Bamako
c'est les animaux la présence de ces bêtes
les dabaji fou domi bonana pour satou de sanne sa dini wana sabe jati hewde nyabilaji nyabilaji kewde hanne ane bane adama il faut di domi ana wa sabu mindedum sabe nyabilaji kewde matama gidde arano di fou domi sabe bindum hono di nyabilaji matama e jamare ko domi sabe bini so lani dabiri fe hen yela dun hebnine jogala
nous sommes obligés de prendre des dispositions
touré holiti wi de dou nawdragol bongo le ciudi de kulle baroje dombi an wayla ta de sababu nyawuji o beedi wide sini tundeji gonde le suudu itama don ana wayi faadi ngebotodi buito
par principe tout produit
ana chafaji baradi dombi de yimbeedi wattata le ciudi dou ana hewtina jamara kuteji lamo jada han fiire dabire yo honane barita di dombi dum buri sabi posoneji ko wartata dum enandal mudum wadgo mudum nukuje dou wawede cagan sariya joga antun sabi le ciudi din ana tidi de chafaji baradi do mobre no wodiri sabi kulleji nyamta hewdi ana mobbe le ciudi honi biski atteji enandal mudum sugabe ana wawi mebre cagan neddo nyama dum do an wa hewtunde be tedallaji ma mbarabe jaati
be meme être mortel
direction générale de la santé et de l'hygiène publique hedde modon holliti wide ima daraj ana gondi e wadede yalla dombi e gusuji ana buito le ciudi himbe mamadou daouda konate kay wonno radio division hygiène publique et salubrité les direction régionale de la santé district bamako
en début d'année
le fuddode hitane me wadi ima daraj mawdi ko nari bangal wargon di kulleji ko wayno himbe nyabilaji lengal gollal me pompe nukuje kewde yalla men ɗum waraɗe kulle gueete hono misali ɗi doomi e nannal muɗum. Mi heeɓi min mbari doomi hewɗi le commune ŋaji jeegom ɗi district Bamako ɗo. Miɗen miira jaati ɗo natin saabe doomi famɗiti le commune ŋaji kewɗi. Gollal muɗum am moƴƴi sanne.
Farde nafa muɗum yiyede yimɓe ana tampi sanne e bonandaji ɗi ŋeɓɓotoɗi gatta.